Nilikuwa gizani nikitafuta njia, nikijifunza kusimama baada ya kuanguka. Kila jeraha lilinifanya imara. Leo ninasimama na nguvu mpya moyoni. Ninaacha jana nyuma yangu, naamini kesho yangu. It's a new beginning, mwanzo wa kila jema. Ya kale hayapo tena, nimefuta, ninaanza upya now. It's a new beginning, sitazamia nyuma tena. Machozi hayapo tena, nimefuta, ninaanza upya now. It's a new beginning. Safari si rahisi ila naendelea, kila hatua inanisogeza mbele. Sauti yenye tumaini inaniongoza, najua nitafika, naamini. Naacha jana nyuma yangu, naamini kesho yangu. It's a new jema. Ya kale hayapo tena, nimefuta, ninaanza upya na it's a new beginning, sitazamia nyuma tena. Machozi hayapo tena, nimefuta, ninaanza upya na it's a new beginning.